Mati. Mati. Kalau mati. Ini mati. Ebo. Senjani. Okay. Dale. Ai. Ukenyo sepenta. Zofana nezingani nami ngamba nyakoleka ebo konke nako amanda ami egotwa nyehluleka nyehluleka ukwehlukanisa isikhathi nisipa bangani anginayi noda engimbizo wami ebo Impilo yemali Sezi bemguka ngathi mnani Fike la ngkhona kanjani Impilo yemali Impilo yemali Akusina moba Dingeke likhulu iplay Ayibo Impilo yemali Sezi bemguka ngathi mnani Fike la ngkhona kanjani Impilo yemali Impilo yemali Ayibo Sino mamba, tinike likhulu ilala, bagumsebenzi. Ayibo, bagumsebenzi. Angiza, msebenzi. Ale, bagumsebenzi. Sebenzi, 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 sebenzi. Ayibo, bagumsebenzi.
Fikela ngkhona kanjani